SBS Radio.
Ele ifa ise pa lota mo le tofi ta ita iole vanga upu fai ele Labour, ma ua tofi ene iai Anthony Albanese, e avea mata ita iole Labour ato aile ta ita inga ole itu wangai ole pale mene tele, ile paia inga le nei, talua na malolo ia le Labour ifa inga pa lota ole aso se fulma le valu ole maasina nei. Ole tausanga ya feiva se lau iwa se fulma le ono, na muamua ulu fale ai Anthony Albanese ile pale mene tele, o le sui o le tū mālo pālota o Grandler i Sydney, o le tū mālo le nei, o le tū mālo pālota le nei na whānau maola e Anthony Albanese i le pitunu o Camperdown, na o ia malona tina lola ainga, ele iei se ta māole ainga.
On Saturday I visited my mum's grave at Rookwood Catholic Cemetery to commemorate the 17th anniversary of her passing. She lived for all of her 65 years in the same council house in Camperdown, where she was born. She had a tough life. She made a brave decision in 1963 to keep her child and care for me as a single mother. I owe her everything.
Ole manu malo le Labour I whainga palo to le lua whema le fituma the ai Kevin Rudd ma pale mia. Na si iti ai ma le tūlanga o Anthony Albanese i le tofi minista o le matanga luenga o ngā luenga ati ae, le infrastructure, whela ua inga, a tina e unu uitua, a to ai ma le tofi taitai o le mālo i le maoto sui. Na vea foi o ia ma sui pāle mia i le lua fese fulu malatolu, ma ia wa ia le matanga luenga o fese o ta inga televavave le broadband, communications, ma le digital economy. Na whaafetai e Anthony Albanese le sao, o Bill Shorten I le Labour, e ui ina matua ese mamao le manatuna iai I se whaai unga o le whainga pālota. Ia ma le whaai unga e pei ona tātou mōri mauina I le taiminei.
I want to pay tribute to Bill Shorten. No one could have worked harder to put Labour back in a government than Bill Shorten. As a former Labour leader, he will remain in an honoured position in our party.
Na whaamanino e le taitai o le Labour ma le itu wangai Anthony Albanese o le aia fesilingia le mālo ia na fuafuanga mo le atunuu a e le pei o le taimi na tūla ima iai Tony Abbott I le tofi taitai o le itu wangai lea na o whaaitionga o le mālo lona saona whaia I le pālemene.
I say to him that I will hold his government to account strongly, forcefully. I am a values politician. But I also say this to Scott Morrison. I'm not Tony Abbott. People want solutions, not arguments. They have conflict fatigue.
Onisi omata upu ole a Abbott yele fa muamua Anthony Albanese, ole ngau singa ole maalusi anga, telele tise atoa ima se feanga inga mautu, matangata muamua Apolosini Matara Straits.
Some reforms require bipartisan support. Our nation is diminished by not recognising First Australians in our constitution. And while Indigenous Australians are the most disadvantaged in our nation, Labor stands ready to cooperate on how we advance the agenda of the Uluru Statement.
Anthony Albanese. O le atofia Richard Miles, o se tasio sui foipule mai Vitoria, e avea masui taitai o le Labour ma le itu wangai, ma nā o ia foi na le sui na whaatū mo le tofinga le sui taitai o le vaenga upuwhai o le Labour. O lona winga, o le etoe avea ai Tania Plibersek, masui taitai o le Labour in le pālemene tele. O le ripoti le nāna whaamaupopoina Murray Silby, o le SBS Newsroom.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.